Miss Fugu stress. Niki wana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona biri geti pesa karatasi. Miss Fugu stress. Niki wana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona biri geti pesa karatasi. Hawapendi kuniona nimekula. Hawapendi kuniona ninafula. Wanataka kuniona nazurula. Wanaongea mauongo mamulula. Machoni na waona kama ndugu zangu. Ikiwa pa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguwa ni mwangu. Wanataka jumba bovu lidondoke kwangu.
Bora mchawi kuliko snitch ya nakera. Unakula nae, unacheka nae, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch ya nakera. Unakula nae, unacheka nae, kumbe somsera.
Snitch, 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 snitch. Snitch, 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 snitch,
tenda wema, tenda mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema. Tenda wema, tenda mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema.
Hawapendi kuniona nimekula. Hawapendi kuniona ninafula. Wanataka kuniona nazurula. Wanaongea mauongo mambulula.
Machoni na waona kama ndugu zangu. Nikiwa pa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguwa ni mwangu. Wanataka jumba bovu lidondoke kwangu.
Snitch sio mwana. 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 Snitch sio mwana.
Bora mchawi kuliko snitch ya nakera. Unakula nae, unacheka nae, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch ya nakera. Unakula nae, unacheka nae, kumbe somsera.
Snitch, 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 snitch.
Your favorite sound with Jay-Z.